Amawubo 49 verse 1. Izwani lokhu nonke ninabantu, bekani indlebe nina nonke nakhileyo ezweni. Verse 2. Abantukazane ikhula abacebileyo nabampofu. Verse 3. Umlomo wami uzakhuluma ukuhlakanipha, ukuzindla kwenhliziyo yami kuzakuba ngokukokuqonda. Verse 4. Ngizakubeka indlebe yami kuso isaga, ngiphenye imfumbe yami ngeyabhu. Verse 5. Bengizakwesabelana ezinsukwini ezimbi, lapho bubi babangizingelayo bungaqa. Verse 6. Labo abathemba imfuyo yabo basigabisa ngomcebo wabo omkhulu na. Verse 7. Umuntu angamhlenga umfo wabo, angemnika uNkulunkulu inhlawulo ngaye. Verse 8. Ngokuba ukuhlenga komphefumulo wabo kubiza kakhulu, akunakuphela nanini. Verse 9. Uba aphile njalo angaboni ukubola. Verse 10. Qha, uyakubona ukuthi abahlaniphileyo bayafa, nokuthi isiwula kanye nesiphukuphuku ziyabhubha, imfuyo yabo bayishiyela abanye. Verse 11. Ukucabanga kwabo ukuthi izindlu zabo zizakuma kuze kube phakade, nemizi yabo ezukulwaneni ngezukulwane, amazwe abo babiza ngamagama abo. Verse 12. Kepha umuntu nokuba enodumo akayukuma, ufane ezilwane ezibhubhayo. Verse 13. Le ndlela yabo ingubula babo, balandela ngabavumela umlomo wabo, sela. Verse 14. Bakhutshelwa endaweni yabafileyo njengezimvu, ukufa kuyakubalusa, abaqotho babuse phezu kwabo nokusasa, isimo sabo siqedwe yindawo yabafileyo, bangabe besaba nandlu. Verse 15. Kepha uNkulunkulu uyakukhulula umphefumulo wami esandleni sendawo yabafileyo ngokuba uyakungamukela, sela. Verse 16. Ungesabi nxa umuntu eceba nxa ubukhosi bendlu yakhe banda. Verse 17. Ngoba ekufeni kwakhe akayukuphatha lutho, ubukhosi bakhe abuyukwehla naye. Verse 18. Noma ebusisa umphefumulo wakhe saphila, futhi abantu bekudumisa ngokuba uzondle kahle. Verse 19. Nokho uyakuya ezukulwaneni sawoyise abayakukubona ukukhanya naphakade. Verse 20. Umuntu onodumo engenakuqonda unjengezilwane ezibhubhayo.